kuwa kenyeji viwanja vikali. Unaponyonga sina hali, na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah.
Pande zote umekaba mihoi.
Oh yeah.
Kababana baki all alive. Wanapige mapande makali.
Yeah, yeah.
Mami oja for you and I. Usiko leo naleta lawama. Yeah. Kama zote nazo oh mama.
Oh mama.
Awapindui anga za kuwala. Cheki machizi wanaminyana.
Yeah.
Yeah, you the pidi bam bam.
Bam bam.
Mchirizi yaki you know tam tam.
Tam tam.
Make your brother say goddamn. Mami oh, put it up for me. Baby, you did drive me crazy. Anga boy, oh, pole pole. Tonight, niko nawe paka morning. Mami, yeah, you the best
one. Kwa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah.
Hola,
oh.
Signals naongea taratibu,
yeah.
Aitaki mapevyo taribu,
yeah.
Hata toto navuta swape kushaba,
yeah.
Akianani kimenuka albab. Meza imenu na watembeze.
Buda.
Tunalipia bili la soye bebe.
Buda.
Na kama wanavutika siwalegeze.
Buda.
Hakuna kutia uruma iedede. Mtoto siwiro pona vizito.
Zito.
Anacheka nasema na vituko. Ingereza vingi kimcharuko.
Mara, I think I know you. I think I saw you somewhere. Are you a rapper? Imambo simple.
Simple, mtoto vidimpo, no pimples. Bimbo, warembo mavumba, oh lindo. Hawachezi bali na lihi. Sipaishi mpira mami. Oh, you know. Kuku wa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah. Wind up your busy body, yeah.
Busy conga, busy nyonga, busy conga, busy conga, busy nyonga,
busy body, yeah.
Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Yeah, yeah.
Kuku wa kenyeji viwanja vikali. Unavonyonga sina hali. Na meza mate tuko mbali. Umewalaza wote chali. Yeah, yeah.
Wind up your busy body,
yeah. Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Wind up your busy body, yeah.
Body, yeah.
Yeah, yeah.